that wave. I can see her face behind that wave. She's waiting for me behind that wave. She's calling my name. I'm just a wave away from my baby. Behind that wave, I can see her face. Behind that wave, she's calling my name. Behind that wave, she's waiting for me. I'm just a wave away from my baby. I can see her face behind that wave. She's waiting for me behind that wave. She's calling my name. I'm just a wave away from my baby.
Yeah, my show, Nally, Nally. Looking for the beautiful woman of my dreams. Oh yeah, hang a poop on me now. Baby girl, you got me doing things angazazi, oh yeah. Nasibona ngisekaye majana, ngajula ngawelele ndiyambanana kuwe dyali. Ngazithola ngiphambana ngekhanda, chaphela ngikhumbulisha ndaphawu mayiyali.
Ngiyayidaba ukuze ngibone isithandwa sami. Angisakwazi ukulala mina khumbula umuntu wami. Ngiyayidaba ukuze ngibone isithandwa sami. Angisakwazi ukulala.
Baby, ngicela ukukubalela izinto engingenandaba nazo. That I just a wave. Izinto esikhulunywa ngawo anginandaba nazo. They just a wave. Abafana odlule kuba anginandaba nabo. They just a wave. Nesimo khule ngasekhaya anginandaba. That's just a wave. Angisakwazi ukubheka emuva. Thanda wena. Uma kubukeka ngawo.